Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 52, Umwungeri Mvajuru. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 30. Nige mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Nige mwungeri mwiza kandi menya izanjye, izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Yohana igice cya 10 umurongo wa 11 n'uwa 14. Yesu yongeye kwigarurira intekerezo z'abamwumvaga yifashishije iby'abantu bari bamenyereye mu mibereho yabo. Yari yaragereranyije imbaraga ya Mwuka Muziranenge n'amazi meza afutse. Yari yarabiyeretse ko ari umucyo, isoko y'ubugingo n'umunezero ku byaremwe byose n'umuntu. Ubu noneho akoresheje ikigereranyo cyiza cy'umwungeri, yerekanye isano afitanye n'abamwizera. Nta kigereranyo abamwumvaga bari bamenyereye kiruta cy'umwungeri, kandi amagambo ya Kristo yahuzaga iki kigereranyo na ubwe. Igihe cyose abigishwa babonaga abungeri baragiye intama zabo, bibukaga iki cyigisho Umukiza yabigishije. Buri mwungeri ukora umurimo we neza bamubonagamo Kristo, mu gihe bo babonaga ko ari umukumbi utagira kivurira kandi ukeneye umwungeri. Iki kigereranyo cyari cyarakoreshejwe n'umuhanuzi Yesaya avuga iby'umurimo wa Mesiya muri aya magambo y'ibyiringiro. Abazanye inkuru nziza i Siyoni, nimuzamuke umusozi muremure. Abazanye inkuru nziza i Yerusalemu, nimurangurure ijwi, nimurangurure mushize ubwoba, nimubwire abo mu migi y'Ubuyuda muti, Imana yanyiraje. Azaragira umukumbi we nk'umushumba, azakoranya abantu be, azababumbatira nk'abana b'intama, azabayobora neza nk'intama zonse. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. Dawidi yari yararirimbye ati, Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Kandi umwuka w'Imana binyujije mu muhanuzi Ezekiyeli yari yaravuze ati, nzaziha umwungeri niwe uzaziragira. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza. Kandi nzasezerana na zisezerano ry'amahoro. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga, ahubwo zizibera amahoro ari ntawe uzitera ubwoba. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 23. Kristo yakoresheje aya magambo y'ubuhanuzi yiyerekezaho, kandi yerekanye itandukaniro ryari hagati y'imico ye n'iy'abayobozi b'Abisirayeli. Abafarisayo bari bamaze kwirukana umwe wo mu mukumbi, bamuhora yuko yatinyutse guhamya imbaraga za Kristo. Bari birukanye umuntu mwungeri nyakuri yiyegerezaga. Igihe bakoraga ibi, bagaragaje ko badasobanukiwe n'umurimo bashinzwe, kandi ko batari bakwiye kwiringirwa nk'abungeri b'umukumbi. Noneho Yesu yabashyize imbere itandukaniro riri hagati yabo n'umushumba mwiza, maze abagaragariza ko ari we mushumba nyawe w'umukumbi w'Imana. Nyamara mbere y'uko abigaragariza atyo, yabanje kubabwira ibimwerekeye akoresheje ikindi kigereranyo. Yaravuze ati, uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra handi, uwo aba ari umujura n'umunyazi, ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Abafarisayo ntibashoboye kumenya ko aya magambo ari bo yabwirwaga. Igihe batekerezaga mu mitima yabo bashakisha icyo ayo magambo yaba asobanuye, Yesu yababwiye yeruye ati, ni gerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Yohana igice cya 10 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Muri iri rembo niho abana b'Imana bose binjiriye kuva mu bihe bya kera. Muri Yesu, nk'uko byagaragajwe mu bigereranyo no mu bishushanyo, nk'uko byagaragajwe mu ihishurwa ryahawe abahanuzi, bikerekanwa mu byigisho yahaye abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu, babonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi banyuze muri we binjizwa mu gikingi cy'ubuntu bwe. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho kwizera isi ikeneye, bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere, ibyo abantu biringiraga ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amagambo biva ku Mana, maze kubw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo. Nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo. Kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo, abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira, abo bose ni abajura n'abanyazi. Abafarisayo bari barinjiye batanyuze mu irembo, bari baruriye bajya mu mukumbi banyuze mu yindi nzira itari Kristo, kandi ntabwo buzuzaga inshingano z'umushumba nyakuri. Abatambyi n'abakuru, abanditsi n'abafarisayo bangije inzuri kandi bahumanya amasoko aturukamo amazi y'ubugingo. Amagambo y'ubuhanuzi avuga neza iby'aba bashumba babi. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 4. Mu bihe byose Abacurabwenge n'abigisha bagiye bigisha abatuye isi inyigisho zo gushaka kubamara ubukene bwo mu mutima. Buri shyanga rya gipagani ryari rifite abigisha baryo bakomeye na gahunda y'iyobokamana yigisha ubundi buryo bwo gucungurwa butari Kristo, batuma abantu bareka guhanga Imana amaso maze buzuza imitima y'abantu gutinya uwabazaniye umugisha. Umugambi w'umurimo wabo wari uwo kunyaga Imana ibyayo yaronse binyuze mu irema no mu gucungurwa, kandi abo bigisha b'ibinyoma banyaga n'abantu. Miliyoni nyinshi z'abantu babohewe mu nyigisho z'ibinyoma, babaswe n'ubwoba bukabije, kutagira icyo bitaho, bahora mu mihati myinshi, ntibafite ibyiringiro cyangwa ibyishimo cyangwa umunezero muri iyi si, kandi icyo bafite gusa n'ubwoba bw'ubuzima bw'ahazaza. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine bushobora kuzahura umuntu. Gutekereza urukundo rw'Imana rwagaragarijwe mu mwana wayo bizasaba mu mutima w'umuntu, maze bibyutse imbaraga z'umutima mu buryo butakorwa n'ikindi kintu cyose. Kristo yazanywe no kongera kurema ishusho y'Imana mu muntu, kandi umuntu wese uvana abantu kuri Kristo aba bavanye ku isoko y'iterambere nyakuri, aba bambuye ibyiringiro, umugambi n'icyubahiro mu buzima, aba ari umujura n'umunyazi. Uwinjira anyuze mu irembo niwe mwungeri w'intama. Kristo niwe rembo, akaba n'umwungeri. Yinjira anyuze muri ubwe, kandi binyuze mu gitambo cye ahinduka umwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Yohani igice cya 10 umurongo wa 3. Mu biremwa byose, intama ni imwe mu biremwa bituje kandi bidafite kirengera kurusha ibindi, ndetse mu burasirazuba umurimo umwungeri akorera umukumbi n'umurimo akora atarambirwa kandi adacogora. Mu bihe bya kera nk'uko tubibona n'ubu, nta mutekano wabonekaga hanze y'inkike z'umurwa. Abanyazi bo mu moko y'abaturanyi cyangwa inyamaswa zazaga gushaka umuhigo zivuye mu masenga yazo, byahoraga bitegereje gutwara intama. Umushumba yarindaga umukumbi we azi neza ko ashobora kuhasiga ubuzima bwe. Yakobo waragiraga umukumbi wa Labani mu nzuri z'i Harani, yavuze iby'umurimo we wari uruhije agira ati: ku manywa nicwaga n'umwuma, nijoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Kandi igihe umuhungu Dawidi yaragiraga intama za se ari wenyine, niho yahuye n'intare n'idubu, maze akura intama byari byafashe mu menyo yabyo. Uko umushumba aragira umukumbi we ku misozi y'ibihanamanga, akaziragira mu ishyamba no mu manga, akazijyana hari ubwatsi butoshye ku nkombe z'umugezi, uko aguma hafi yazo ku mpinga z'imisozi mu ijoro ari wenyine, akazirinda abajura, akita kuzirwaye n'izifite intege nke, imibereho ye igirahika bimwe n'iyazo. Kubana nazo cyane no kuzikunda bituma asabana cyane n'intama aragiye. Uko umukumbi waba munini kose, umwungeri aba azi buri ntama. Buri ntama ifite izina ryayo, kandi iyo umwungeri ayihamagaye iritaba. Nk'uko hano ku isi umwungeri amenya intama ze, ni ko umwungeri wo mu ijuru azi umukumbi we uri hirya no hino ku isi. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu, nanjye ndi Imana yanyu, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Yesu aravuga ati: naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye, dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi. Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 31 na Isaya igice cya 43 umurongo wa 1 n'igice cya 49 umurongo wa 16. Yesu azi buri muntu ku giti cye, kandi agerwaho n'intege nke zacu. Twese aratuzi mu mazina yacu, azi inzu dutuyemo, kandi azi izina ry'umuntu wese uyibamo. Inshuro nyinshi yagiye aho amabwiriza abakozi be ngo bace mu nzira runaka mu mujyi uyu n'uyu ku nzu runaka kugira ngo bahabone imwe mu ntama ze. Yesu azi neza umuntu wese ku giti cye nk'aho ari we wenyine yapfiriye. Intimba ya buri wese imukora ku mutima, ugutaka k'umuntu ukeneye ubufasha kugera mu matwi. Yazanywe no kwireherezaho abantu bose, arababwira ati: nimunkurikire, kandi mwuka we agera ku mitima yabo akabararikira kumusanga. Benshi banga kurarika kwe. Yesu arabazi, kandi azabakirana umunezero guhamagara kwe, bakitegura kujya mu rwuri rwe. Yesu aravuga ati: intama zanjye zimenya ijwi ryanjye, kandi ndazizi, nazo zirankurikira. Yesu yita kuri buri ntama nk'aho nta yindi ntama iri ku isi. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Umushumba wo mu burasirazuba ntabwo ashorera intama ze, ntabwo akoresha imbaraga cyangwa iterabwoba, ahubwo azijya imbere akazihamagara. Zimenya ijwi rye kandi zikamwitaba. Uko niko na Yesu umwungeri atwara intama ze. Ijambo ry'Imana riravuga riti: wayoboje ubwoko bwawe nk'umukumbi ukuboko kwa Mose na Aroni. Abinyujije mu muhanuzi, Yesu aravuga ati: nukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkakwiyegereza. Ntawe Yesu ahatira kumukurikira. Aravuga ati: nabiyegereje n'imigozi nk'umuntu, mbakuruza imirunga y'urukundo. Zaburi ya 77, umurongo wa 20, Yeremiya igice cya 31, umurongo wa 3, na Hosea igice cya 11, umurongo wa 4. Ntabwo ubwoba bwo gutinya guhanwa cyangwa ibyiringiro by'ingororano izahoraho ari byo bituma abayoboke ba Kristo bamukurikira, ahubwo bitegereza urukundo rw'Umukiza rutagereranywa rwagaragarijwe mu rugendo rwe rwa hano ku isi, kuva igihe yari mu muvure w'inka i Betelehemu kugeza ubwo yapfiraga ku musaraba w'i Karuvari. Kandi kumwitegereza birabareshya, byoroshya umutima kandi bikawigarurira. Urukundo rukanguka mu mutima w'abamuhanga amaso, bumva ijwi rye maze bakamukurikira. Nk'uko umwungeri ajya imbere y'intama ze akaba ari ubwe ubanza guhura n'akaga kari mu nzira, ni nako bigendekera Yesu n'abayoboke be. Iyo ayoboye intama ze azijya imbere, inzira ijya mu ijuru ibanza kunyurwamo n'Umukiza. Inzira ishobora kuba inyerera cyangwa igiharabuge, ariko Yesu yayinyuzemo, ibirenge bye byakandagiye amahwa kugira ngo atume inzira itworohera kugendamo. Umutwaro wose duhamagarirwa kwikorera ubwe yarawikoreye. Nubwo ubu Yesu yazamutse akajya ku Mana kandi akaba yicaranye na Se ku ntebe y'ubwami bw'isi n'ijuru, Yesu ntiyigeze ahindura na hato kamere y'urukundo n'impuhwe. N'uyu munsi wa mutima we w'impuhwe n'imbabazi wakira ingorane zose z'inyokomuntu. Uyu munsi aracyarambuye kwa kuboko kwe kwatewe imisumari kugira ngo ahe umugisha mwinshi abantu be bari ku isi. Nta kibi kizababaho kandi nta uzabavana mu maboko yanjye. Umuntu wiyeguriye Kristo n'uw'agaciro kenshi mu maso ye kuruta isi yose. Umukiza wacu yari kwemera kubabarizwa ku musaraba w'i Karuvari kugira ngo umuntu naho yaba umwe acungurirwe mu bwami bwe. Ntabwo azigera aterera n'uwo yapfiriye, keretse abayoboke be nibahitamo kumuvaho, naho we azabakomeza. Mu bigeragezo byacu byose dufite umufasha utigera atsindwa. Ntatureka twenyine ngo duhangane n'ibigeragezo cyangwa ngo turwane n'umubi, ndetse ngo amaherezo dushengurwe n'imitwaro ndetse n'intimba byacu. Nubwo muri iki gihe atagaragarira amaso y'abantu, amatwi yo kwizera ashobora kumva ijwi rye agira ati, "Witinya, ndi kumwe nawe kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose." Ibyahishuwe igice cya 18. Nihanganiye imibabaro yawe, nzi ibikurushya kandi nahuye n'ibigeragezo unyuramo. Nzi amarira yawe kuko nanjye narize. Nzi intimba yo mu mutima idashobora kumvwa n'umuntu uwo ari we wese. Ntutekereze ko uri wenyine cyangwa ko waretswe. Nubwo umubabaro wawe utakumvwa n'umuntu uwo ari we wese utuye isi, reba kuri ibyo urabaho. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho, ni ko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Yesaya igice cya 54, umurongo wa 10. Uko umushumba yakunda intama ze bingana iki, akunda abahungu be n'abakobwa be kurushaho. Ntabwo Yesu ari umwungeri wacu gusa, ahubwo ni Data uhoraho. Yesu aravuga ati, "Menya izanjye, izanjye zikamenya nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya." Mbega uburyo aya magambo ari meza! Umwana w'ikinege uri mu gituza cya Se, uw'Imana yavuze iti, "Umuntu mugenzi wanjye." Ubusabane buri hagati ye n'Imana ihoraho bwifashishijwe kugereranya ubumwe buri hagati ya Kristo n'abana be bari ku isi. Yesu aradukunda kubera ko turi impano ikomoka kuri Se kandi tukaba ingororano y'umurimo we. Adukunda nk'abana be. Nawe wumva aya magambo, aragukunda. Nta yindi mpano iruta ijuru ryatanga. Kubw'ibyo, iringira Imana. Yesu yatekereje iby'abantu batataniye ku isi bayobejwe n'abungeri b'ibinyoma, abo yifuza gukusanyiriza mu rwuri nk'intama zo mu rwuri rwe bari baratatanijwe hagati y'amasega. Yesu yaravuze ati, "Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe." Yohana igice cya 10:16. Igituma Data nkunda ni uko ntanga ubugingo bwanjye ngo musubirane. Ibyo bisobanuye ngo Data yarabakunze cyane kandi yarankunze bihebuje, kuko natanze ubugingo bwanjye kugira ngo mbacungure. Mu guhinduka incungu yanyu ndetse n'ubwishingizi bwanyu, mu gutanga ubugingo bwanjye ndetse nkikorera ibicumuro byanyu, bituma Data nkunda cyane. Ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta wunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana. Igihe yari umwe mu bagize umuryango w'inyokomuntu, yari umuntu nkatwe, nk'Imana yari isoko y'ubugingo ku batuye isi. Yesu yashoboraga kureka urupfu rugakomeza kuganza, maze ntiyemere kuza ngo agengwe na rwo. Ahubwo ku bushake bwe yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo ashyire ahabona ubugingo no kudapfa. Yikoreye icyaha cy'abatuye isi, yihanganira umuvumo wacyo, atanga ubugingo bwe ho igitambo kugira ngo abantu be kuzapfa by'iteka ryose. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo dukirisha. twe twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya igice cya 53:4 kugeza ku wa 6.